Aha. Okay. Good to see you, then. My girl on my phone. Yeah. When you feel him, got your kid. Yeah. Mafanzi wose kanali pokudu shurden Chaka chake ndiche nocho kukumela zen zen Dimpazo tu iye dimpazo Luso lombadwa nalo, siri chokaso
Mesa anapanga tzina Mugula majani zoti wapila katina Mesa ndina panga tzina Mugula majani zoti napula karina Mesa anapanga tzina Mugula majani zoti wapila katina Mesa ndina panga tzina Mugula majani zoti napula karina
Singe ndele karina ya ndalanga dikwamba Dina pangazina neni la kukula yanga Kwamba nandi uza mafo ole ndi ruso Nikuziwa kuti unari kusuguruso Kumasibu ino kuti ungo kalazi Imba nyimbo iveke palipo zine Takani sae, nini ndi zine Dina pangazina Dine kumadawa kuti ndina pila jina Zona, zona Inu kumadawa kuti ndakula kalina Nina pila jina ankandi funa eka Kazo wala, kumaso deka So jaswa kamufuna bomanandi gondandeka Nine ndi kudziwa ali yesari ndi zina Koma inayo ndi kunena zina Zina tu zina Lopangidwa osati lopasidwa Mini film Good to shoot then
Mesa anapanga zina Mugula majani zoti wapila katina Mesa ndina panga zina Mugula majani zoti nakula karina Mesa anapanga zina Mugula majani zoti wapila katina
You say, I say, no go vaza ku vidi denti ni mo wange sovere wachuga rubambiri. Zojeza, okay.
Komanda te ku vidi ni muriri, banje siti ku pembera, aizala eli ku chipululu, ana pembera muriri unachuga. Pangatina, mesa ndina pangatina,